Erect.
Yo, Chikuma.
Oh mama way, oh mama way, oh mama way.
Nigga,
oh mama way.
I had to ding a sim you. The man of stories I ding as in his
food.
Now some new I got, I'm cool. The man of hot and goes and Danny, I'm no nude.
Wanna roll on my ding as a baba. Ushiba for mama, ding as a baba. Hey. Wanna roll on my ding as a baba. Ushiba for mama, ding as a baba.
Hey. Alright, hey. Alright, oh na na na. Alright, oh na na na. Alright, hey.
Smoking craft and liquor, wanna say my bitch is ica. Mezan another lick,
gonna ride with my mama sita.
Gambina got the lick, mezan another sick. A friend man than other niggas. Wani to know who the shit is like. Nanny and I to my kids like.
Yeah. Tagi you babu, tagi you babu.
Yeah.
Tagi you babu.
Ninga za baba, ushiba kwa mama, ninga za baba.
Taki ubabu,
wana roo na maninga za baba, ushiba kwa mama, ninga za baba.
Taki ubabu,
alright,
oh na na na,
alright, alright,
oh na na na,
alright,
yeah,
alright,
oh na na na,
alright, yeah,
alright,
oh na 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 na.
Mi waka kwenye gia, nikisha waka masela na kanyagia. Tena mi waka na rupia, nikisha waka madem na kanyapia. Tena mi waka, mi waka, mi waka.
Touch, touch, touch.
By the way, hamishtusi ya mkiwaka. By the way, hamishtusi ya mkiwata. By the way, hamishtusi ya mkinata. By the way, hamishtusi ya mkiwata. Mwambi dadako anachoweka. Anabodilu na nangu anajichoweka.
By the way,
mwambi wenzako mnachoweka.
By the way,
nabopita nje zangu mnachoweka. Mie wala, sina chuki nani laba. Mie wana,
tagi ubabu.
Mie wala, sina chuki binafsi labda. Mie wana,
tagi ubabu.
Wana lulu na madinga za baba. Ushiba kwa mama, ndinga za baba.
Tagi ubabu.
Wana lulu na madinga za baba. Ushiba kwa mama, ndinga za baba.
Tagi ubabu.
Alright, yeah.
Oh,
yeah.
Alright,
oh na na na.
Alright, yeah.
Alright,
oh na na na.
Alright, yeah.
Alright,
oh na na na.
Alright, yeah.
Alright,
oh na na na. Mie wana, sina chuki nani laba. Mie wana,